رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومسايور من موتوكا كوانغا بانا شرك باينا اتكادي اقاما انت سينغم مركو جيقولانا امبيانو تجسالي لا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأله رب العزة تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا من عذاب النار banyi nazimu na abakunganyi wanulwa lero atenderezibwa wekitiibwa rabbul izza tabaraka wa taala iranga tusaba ebyengera n'emirembe bibere gyali nabbi waffe muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oyo allah subhanahu wa taala gweyatushumiranga rahmatan lil alamin tugenda kusoma omusomo ogukwata ku nsonga enkulu ennyo nayo nga yensonga ya aqida wa ahamiyatu da'wati ilayha obukulu bw'okwenzikiriza entuufu mu Allah subhanahu wa ta'ala n'obwetaavu obuliwo obw'amaanyi ery'okkoowoola abantu obw'okkoowoola abantu eri enzikiriza eyo entuufu kubanga tukimanyi bulungi akhawati nti tewaliwo kisobola kutambula mu busiraamu nekitambula nga bwakyetaaga ow'ekitiibwa rabbul izza tabaraka wa ta'ala okujjako nga kizimbiddwa ku musingi omutuufu omusingi ogw'enzikiriza entuufu muw'ekitiibwa rabbul izza tabaraka wa ta'ala era ogw'enzikiriza entuufu mu nabbi waffe muhammadi sallallahu alayhi wa sallam omusoma guno bi idhinillahi ta'ala olw'okwagala okubeera nti nno emigaso gyagwo gibu n'abantu bonna abakuŋŋaanye wano olwaleero y'ensonga lwaki twaguteeseteese mu miko egyo ebiri okwogera ku nzikiriza yaffe oba okusomesa ku nzikiriza yaffe ate n'okusomesa ku bwetaavu n'obukulu bw'okkoowoola abantu eri enzikiriza eyo olw'ensonga nti emisomo ogo singa obeera nga ogutunuulidde bubu n'abantu bonna mummwe mwe muli abasoma mummwe mwe muli abasomye abagenda okusomesa bannaabwe era abagenda okugenda mu maaso n'okubasomesa gugenda kusomesebwa mu nnimi ebbiri olulimi oluganda n'olulimi oluswayiri biidhinillahi taala sobole okubeera nga omugaso gubuna abantu bonna agamba owekitiibwa rabbul izza tabaraka wa taala mu bigambo bye byekitiibwa baada audhu billahi min ashaitaani rrajim n'agamba nti walaqad baathna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu ttaaguuti mu tteeka eryo bannyinaze allah subhanahu wa ta'ala mwe yasinziira n'atulaga obukulu bw'ensonga enkulu gye tumanyinga enzikiriza yaffe ennungi ennyo eyo gye yajja nayo ow'ekitiibwa nabbi waffe muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ey'okusinza katonda omu nga tumwawula obutamugattako kintu kirala kyonna mu tteeka eryo allah subhanahu wa ta'ala mwatulagira nti tewaliiwo mulembe gwonna gwali gubaddewo ku lukalu lw'ensi okugjako ow'ekitiibwa rabbul izza tabaraka wa ta'ala yagutumamu nnabbi tewaliiwo mulembe gwonna gwali gubaddewo ku lukalu lw'ensi okugjako ow'ekitiibwa allah yagutumamu nnabbi ekyo nno nga nsonga nkulu nnyo eteekeddwa okubeera ng'eyingira mu magezi agange n'agago nti lwaki allah atwala obuvunaanyizibwa buli mulembe ogwali gubadde ku lukalu lw'ensi
aberenga agutuma munnabbi yasikola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala omuntu aleke kubeera na excuse yonna waleke kubeerawo generation ng'egenda kujja mu maaso ga Allah egambe nti ai Allah mukama waffe fe bino twabikolanga olw'okubeera nti situwamanya ewamu n'okubeera nga mukimanyi bulungi nti Allah waffe ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala yatutegeeza musuura emu musuura n'agamba nti yakola naffe endagaano nga tukyali ku mugongo gwa kitaffe Adamu bwe yatubuuza n'atugamba nti alastu birabbikum sinze mulezi wammwe sinze mutonzi wammwe sinze musinzibwa wammwe ateekeddwa okusinzibwa nga tagattibwako kintu kirala kyonna Allah agamba nti twaddamu netumwanukula netumugamba nti bala ee ayi Katonda mukama waffe gwe mulezi waffe era gwe musinzibwa waffe ateekeddwa okusinzibwa nga tagattiddwako kintu kirala kyonna Allah atulaga lwaki ekyo yakikola agamba nti abantu baleke kujja yawmal qiyama naddala abantu b'omulembe guno ogw'enkomerero nga balina excuse egamba nti ayi Katonda mukama waffe fe bye twakolanga situwabimanya kubanga twali tugoberera buufu bwabo bakitaffe abaatukulembera Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki kino yatuweesaako obujulizi nga ffenna ffenna abaasooka n'abalisembayo tukyali ku mugongo gwa kitaffe Adamu omuntu abeerenga buli muntu yeewaako obujulizi n'akakasa nti Katonda w'ateekeddwa okubeera ng'asinzibwa nga tamugattako kintu kirala kyonna yoyo Allah nannyini kutonda ggulu omusanvu n'ensi omusanvu tojja kujja enkya ya akhi oba ya ukhti bukeera enkya nga walimu abo abaagendanga ne bakola ebintu ebirala ne basinza ebintu ebirala ebitali Allah ne bagenda ne basamira lubaale ne bagenda mu masabo ne basamira lubaale ne bagenda mu bakubi b'ebitabo oba ne bagenda ne bafuweeta emmindi oba ne bagenda ne babeera n'ebigali byabo n'ebigaligali mu bitanda oba n'abalongo be basibye nga babeenyumiriza nti balina akabenje ke basobola okubatuusaako singa banaabeera nga tebabasibye tolina excuse yonna mu maaso ga Allah nti ogenda kujja Allah omugambe nti ya Allah nze saamanya kubanga Allah jjukira nti buno bujulizi bwe weewaako wekka ng'okyali ku mugongo gwa kitaawo Adamu alayhi salatu wassalaamu Allah n'atakoma ku ekyo wabula n'atwala obuvunaanyizibwa n'atunnyonnyola ng'atulaga obukulu bw'ensonga eyo n'agamba nti oluvannyuma lw'okwewaako obujulizi mwekka nga mukyali ku mugongo gwa kitaffe Adamu okwagala okubalaga nti eyo ensonga nkulu nnyo saalekayo wabula nabatumira n'ababaka ne watabeerayo mulembe gwonna ku lukalu lw'ensi gwali gubaddewo okuggyako ow'ekitiibwa Allah yagutumamu omubaka nga bw'atunnyonnyola mu tteeka lino n'atugamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli mulembe ogwali gubadde ku nsi twagutumamu omubaka abantu baleke kubeera na excuse yonna kubanga Allah agamba tuwama kunna mu'adhibin hatta nab'ath rasula tetuli abayinza okubonereza abantu okuggyako nga tumaze batumira mubaka amakulu obubaka bumala kubatuukako ne babeera nga basulayo gwa naggamba ku bubaka obwo ebigambo ebibasomeseddwa ne bibeera nga babyesuulireyo gwa naggamba ku byo ne babigayaalira ne batabiteeka mu nkola olwo ne kiryoka kikakata ekibonerezi ky'oweekitiibwa Allah okubeera ng'abonereza abantu abo n'olwekyo mwannyina zampuliriza twala obuvunaanyizibwa okubeera nga weetegereza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yakussaako la siyama ku nsonga y'okumusinza mu bwomu bwe ne bye yakugaana n'akulagira obeere ng'omwawula okulabika nga tomugattako kintu kirala kyonna bitwale nga nsonga nkulu kubanga jjukira ky'owo gwe musingi gw'eddiini yo akiida bw'ebeera ng'eyonoonese enzikiriza yo kisinga eyonooneka buli kintu kyonna kaweefubeewo yonna gw'okola mu busiraamu omala biseerayo bya bwereere kubanga ojja kubeera ng'okola by'okola nga tobizimbidde ku nzikiriza Allah gy'ayagala Allah takkiriza muntu yenna takkiriza mulimo gwa muntu yenna ebbanga ly'amala nga aguzimbidde ku nzikiriza ekyama omulimo gwange n'ogugwo okukkirizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala guteekeddwa okubeera nga guzimbiddwa ku akiida entuufu guteekeddwa okubeera nga guzimbiddwa ku nzikiriza entuufu muwekitiibwa rabbul izza tabaraka wa ta'ala era y'ensonga lwaki mulaba ya akhawati nti abamanyi b'obusiraamu sharuti bbiri baazi nnyonnyola ne bagamba nti huma min shuruuti qubuli lamal ezo sharuti ebbiri kondishoni ziri bbiri Allah kwasinziira okukkiriza emirimu gyaffe kondishoni ziri bbiri Allah kwasinziira okukkiriza emirimu gyaffe singa emu ebulako egyo emirimu mifu agamba bagamba abamanyi b'obusiraamu nti sharuti esooka al ikhlaasu lillah omulimu ogwo guteekwa okubeera nga gukolebwa ku lwa Allah gukolebwa kulwa kunonya kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu singo gukola nga guzimbiddwa ku nzikiriza endala eyokwagala okusanyusa ekitonde ekirala mu bitonde bya Allah, nga togukola kulwa Allah, ogwo omulimu gwe oba omala biseera byo. Allah atunuulira omulimu gw'ogenda okukola, lwaki ogukola? Ogukola kubanga Allah yakulagira, ogukola obeere nga otuukiriza ekyo Allah kye yakulagira. Gye wabeera nga okukozebwa otyo, okola kusanyusa Allah oba kitonde mu bitonde bya Allah. Condition eyokubiri, almutaba'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, buteekwa okubeera omulimu ogwo nga guli ku njigiriza y'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Singa ogukola ng'okoze tosinzidde ku ngeri ki gye yaguyigirizaamu owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam, ogwo omulimu gubeera mufu, wadde ogukoze ng'ogukola ku lwa Allah. Guteekwa okubeera nga guyina enjigiriza y'owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam. N'olwekyo condition ezo ebbiri ne zibeera nga zeezo Allah kwasinziira okubeera ng'atwala emirimu gyaffe gye tukola. Kiba kitegeeza nti omulimu omuntu ayagala tayagala ya akhwati, guteekwa okubeera nga guzimbiddwa ku aqida entuufu, guteekwa okubeera nga guzimbiddwa ku nzikiriza entuufu. Singa gubeera nga enzikiriza ziguzimbiddwako nkyamu, omuntu abeera amala biseera bye. Bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaga mu tteeka lino n'atugamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul, mazima twatuma buli mulembe twagera tukutumamu omubaka. Lwaki tutuma omubaka? Omubaka ono twamutuma olw'ensonga enkulu ennyo, twamutuma olw'ensonga enkulu ennyo. Allah jannyonnyola n'agamba ti ani'budullaha wajtanibu ttaghut, agenda akoola abantu, agenda ayigiriza abantu, abaleeta eri ensonga enkulu ennyo. Nayo nsonga ki? Yeye kusonga y'okubeera nga abantu basinza Katonda omu yekka, balekeyo okusinza ebintu ebirala ebitali Allah, baawule Katonda waabwe mu kumusinza, beewale ebisinzibwa ebirala ebitali Allah. Yeye yali meseji enkulu ennyo ey'abannabbi bonna Allah be yagenda atuma, n'abeera nga abatumye mu buli mulembe gwonna, bakoowoola abantu, abantu basinze Katonda waabwe. Ekisookera ddala ky'omukkiriza omutuufu ateekwa okubeera ng'asinza. Era singa omuntu asalawo n'agamba nze nja kwawula Katonda, sijja kukola shiriki, sijja mugattako kintu kirala, naye emirimu sijja gikola, sijja kukola ibadaati ez'enjawulo, tumugamba nti gwe okyali mu shiriku. Kubanga ekigganya okuteeka mu nkola n'okusinza Katonda wo ittiba'u lilhawa, kugoberera kwagala kwa mwoyo gwo. Songa Allah subhanahu wa ta'ala yatunyonyola okwagala kwa mwoyo n'agamba nti, n'alaga nti yemu ku mbeera za shiriki. Nga bw'agamba sheikh wange sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, agamba nti Allah yagamba nti afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, abaffe tolaba oyafudde okwagala kw'omutima gwe nga ye Katonda we. Amakulu olw'okuba omutima tegwagala kuteeka mu nkola ibadaati, tegwagala kusinza, naawe n'otambulira ku ekyo, tugamba nti nedda oteekwa buteekwa okusinza Katonda wa rabbal izza tabaraka wa ta'ala. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti oteekwa mumusinza, ate oteekwa okumwawula mu kumusinza. Era y'ensonga lwaki Allah agamba ti ani'budullaha, Allah yatuma abannabbi batukoowoole tusinze Katonda waffe, si kumusinza kye kyokka. Wajitanibu ttaghuti, babeerenga beewala ttaghuti, babeerenga beewala, beewala okusinza shayatini, abantu ze basinza olwaleero. Bwe mulaba olwaleero nga bagenze mu masabo basamira lubaale. Subhanahu wa ta'ala yatulaga mu tteeka lino nti ekigendererwa kye ekikulu okubeera nga tumira bannabbi bajja babeerenga batwewaza okusinza ebintu ebirala ebisinzibwa ebitali Allah, batwewaza okusinza shayatini, kubanga buli kyonna abamanyi b'obusiraamu bwe baali nga bavunula ttaghuti. Nga bw'agamba Imam Malik rahimahullah, Umar ibn Khattab, Imam Malik agamba nti, Umar agamba nti ttaghuti mushtaku mina shaitani, ttaghuti kijjibwa mu kigambo shaitani, amakulu buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah ebeera shaitani. Nga bw'agamba Imam Malik rahimahullah agamba nti kullu ma ubida min dunillah, buli kyonna ekisinzibwa ekirala nga si Allah subhanahu wa ta'ala eyebeera shaitani, gwe twala buli kyonna kyonna ekibeera kisinziddwa. Nga bw'akigaziya Imam Ibn Qayyim rahimahullah n'agamba nti n'ayingizaamu embeera nnyingi nnyo, n'agamba nti kabeera omumanyi obumanyi, abantu singa babeera nga bamugoberera mu bukyamu abeera bamufudde shaitani. Era y'ensonga lwaki ennyonnyola Imam Ibn Qayyim rahimahullah n'agamba nti singa otunuulira ekigambo twagooti amakulu gakyo ag'omunda ojja kusiŋŋaana ng'abantu balina towagiti nnyingi, amakulu balina shayatini nnyingi ezisinzibwa mu kifo kya Allah subhanahu wataala. So nga Allah subhanahu wataala yatuma bannabbi ng'eyali message enkulu ennyo kubeera nti batwewaza okusinza ebintu ebirala ebitali Allah subhanahu wataala. Buli yenna yenna akujja ku ekyo Allah kyayagala n'omusukkirako ekimu n'ova ku ekyo Allah kyayagala n'okola ekyo Allah kyatayagala, amakulu obeera omufudde shaitaani kubanga afuuse ensonga okukujja ku ekyo Allah kyakulagira. N'olwekyo bannyinaze abampuliriza, tuteekeddwa okutwala ensonga y'okwawula Allah nga nsonga nkulu nnyo n'okwewalira ddala okusinza ebintu ebirala ebitali Allah subhanahu wataala, kubanga singa tubeera nga tubisinziza tugenda kubeera nga tuzikiridde tewali ibada n'emu ibadaati zaffe egenda kukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Nasema ndugu dada zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na kumtakia rehma na amani zimshukie Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba darasa yetu ya leo biidhnillahi taala tutataka tuzungumzie masala ambayo ni muhimu mno, ni muhimu zaidi, nayo niyo masala ya aqida. Na ni vipi, umuhimu gani tuko nao kuwalingania watu kurudi kwa aqida safi ambayo aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile mnavyoona mujtama yetu mnaiona ya kwamba imeharibika kiasi ambacho mtu ambaye hawezi hata kutafakari. Hakuna sababu ya kuwa mujtama yetu imeharibika kiwango hikyo isipokuwa ni jambo moja tu, ni kuwa watu wamekuwa wameenda mbali sana katika kuabudu vitu vingine badala yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alituumba alitumia mitume wake. Baada ya kutumia mitume wake akaeleza akawapa akida ambayo ndiyo akida safi ambayo aliyoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wa mlimwengu huu wote wafuate hiyo akida ambayo ilikuwa ni akida ya mitume. Ilikuwa itikadi ya mitume alayhi msalatu wasalam. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika kitabu chake Qur'ani baada ya udhu billahi minashaitani rajim akasema wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula. Hakuna sosate yoyote ambayo iliwahi kupatikana hapa mlimwenguni isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituma ndani yake mtume. Kwa nini, hikima gani kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atume kwa kila umma atume ndani yake mtume ni watu wasije wawe na excuse yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Maana yake mtu hata kuja mbele ya Mwenyezi Mungu amwambie ya Allah, mimi nilifanya vile sababu sikufikiwa nani risala yoyote kutoka kwako, sikufikiwa ujumbe wote kutoka kwako, hakuna. Ndio sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuma katika kila umma anatuma ndani yake mtume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufanya vile kuwa ilikuwa ni mambo ya kimchezo mchezo. No, Mwenyezi Mungu alikuwa anakusudia. Ndio akasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an akasema wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Sisi hatukuwa wenye kuadhibu watu mpaka tutume ndani yao mitume. Ndio ethibiti hoja yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa binadamu ya kwamba wewe binadamu nilikutumia mitume. Ndio tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati anatueleza watu baada ya kuingia motoni atawauliza, malaika zitawauliza, alam yaatikum nadhir, nyinyi watu nyinyi vipi mnaweza kuwa mnaingia katika hii sehemu ambayo ni mbaya mno, hawakujieni mitume, waonyaji hawakuwafikieni? Watu watasemaje? Watasema bala kad ja'ana nadhir, walikuja waonyaje, fakadhabna, lakini tulifanya nini? Tulikadhibisha, tukakanusha maneno yao, ndio sababu leo tunastahiki tuingie ndani ya moto. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututumia mitume hawa wote alikuwa anataka thubutishe hoja yake kwa binadamu ya kwamba binadamu hata kuwa na excuse yoyote mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini alifanya maovu? Sababu mitume walikuja kwake wakamweleza wakamkataza kuabudu vitu vingine badala yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo jueni ya kwamba sio peke yake kutumwa kwa mitume, lakini Mwenyezi Mungu alifanya ahadi na sisi nasi wakati tuko mgongoni kwa babu wetu Adam alayhi salatu wasalam, kwa baba wetu Adam alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu wakati alituuliza alastu bi rabbikum, si mimi mola wenu? Tukasema bala, ndio wewe ndio mola wetu. Maana yake hiyo ilikuwa dalili ya kuonyesha ya kwamba sisi tuliamini tukakubali ya kwamba yeye ndio mola wetu ambaye ni muumba wetu ambaye mwenye kuabudiwa peke yake bila kumshirikisha na kitu kingine. Leo mtu akigeuza akawa atakutwa anaenda anaabudu vitu vingine, amkuta kwa makaburi, kaburi ya baba yake, au amkuta ameenda kwa wapigaji wa bao, au ameenda kwa wachawi, au ameenda kwa wapigaji wa ramli, anaenda kumpigia nani kumfanyia uchawi, au anaenda kumpigia bao, au ameenda kuabudu kaburi ya baba yake na vitu vingine vile wanavyofanya washirikoni, utakuta kwamba huyu mtu ameshakanusha lile neno ambalo aliliamini yeye mwenyewe, akakubali ya kwamba yeye Mola wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo muumba wake, naye ndiye anafaa abudiwe bila kumshirikisha na kitu kingine. Kwa hivyo tunafaa tafakari sana, tunafaa tuliweke mkwazo sana neno la kumkanusha Mwenyezi Mungu, la kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpekesha katika ibada, kumwabudu Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala na kumpekesha katika ibada. Na kuna umuhimu mkubwa mno kuwalingania ulimwengu wote huwa unafuata hiyo akida ambayo alikuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu jueni wakina dada ya kwamba hamuone haya maovu ambayo tunayaona katika streets, ambayo yamezagaa katika kila pahali. Hakuna sababu ya haya maovu isipokuwa sababu moja tu, watu akida yao imesharibika, wakakosa, wakawa leo hawamthamini Mola wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu wangekuwa binadamu wanamthamini Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, wangejua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafai kufanya nini? Hatufai kumuasi. Lakini leo mtu anafanya maasi ni kama hakuna Mola mwenye kumuomba, ambaye Mola mwenye kumuomba alimteremshia sheria fulani ambaye anafaa fanya nini? Afuate vile anavyouliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema afa hasbitum annama khalaqnakum abatha. E nyinyi binadamu, mnafikiria nyinyi, mnafikiria kwamba sisi tuliwaomba ni kimchezo tu, hatuna lengo kwa kuwaomba kwetu? Mlifikiri nyinyi mtaomba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana lengo kwa kuwaomba? Binadamu ni lazima ajue kina dada ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituumba kwa ajili ya kumwabudu na kumpekesha katika ibada. Bila vyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mimi hakuna lengo kwa nini niliwaumba nyinyi binadamu na ndugu zetu katika majini isipokuwa ilikuwa sababu moja, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake na kumpekesha katika ibada. Leo watu baada ya kuwa waliacha kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumpekesha katika ibada, wakaenda wakaabudu masanamu, wakaenda wakaabudu kaburi za babu zao na wale mashehe wao, wanajidai kwamba ni mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao mimi nawaita ni mawalii wa shetani. Sababu hakuna wali wa Mwenyezi Mungu anaweza kuja kama asi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakaenda wakaabudu makaburi ya wale ambao wanajiita kwamba ni masharifu, eti wako katika ukoo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao utakuta kwamba ni waovu mno kuliko watu wengine. Wanafanya maasi, wanafanya maovu ambayo hastahiki mtu ambaye anaweza kujiita kwamba ni sharifu au kumfikiria kwamba utamkuta anafanya maovu kama yale. Kwa hivyo tunasema ndugu zangu na dada zangu ya kwamba tujue ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituomba kwa ajili ya kumwabudu na kumpekesha katika ibada. Akatutumia mitume, akasema wala kadiba afna. Hiyo aya maulama wa Kiislamu wa tafsiri wanasema Mwenyezi Mungu alileta taakidati ambazo ni tatu, sababu katika lugha ya Kiarabu laqad ni hurufu al-qasm, ambazo maulama wengine wanazita ni hurufu tawkidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahakikisha lile ambalo analolisema, sema sina hakuna waswasi, hakuna shaka, mimi nilituma katika kila umma, nilituma ndani yake mtume. Kwa nini anatuma ndani yake mtume kwa kila umma? Ani'budullaha, awalinganie watu, awaite watu wamwabudu Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo ndiyo jukumu letu, na hilo ndilo jukumu lenu. Baada ya kuwa nyinyi mmemwabudu Mwenyezi Mungu, mmemjua Mola wenu, mkasoma dini yenu, mkajua kwamba anafaa kuabudiwa peke yake bila kumshirikisha na kingine, pia ni lazima mjue ni jukumu lenu kuwalingania wenzenu wale wenye kufuata hiyo akida safi ambayo aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akida ya kumwabudu na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu na kumpekesha katika kumwabudu, kumwabudu bila kumshirikisha na kitu kingine. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ani'budullaha, watu wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waniabudu mimi Mola wao, wajitanibu tawagot, wajepushe na kuabudu shayatini. nimesema ya kwamba kalimatu taguti, maulama wa Kiislamu wanatafsiri taguti, wanasema ya kwamba ni mushtaku mina shaitani, yaani maana yake ni shaitani. Kila mwenye kuabudiwa, hata awe binadamu, akikubali kuabudiwa badala ya kumwabudu Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, jua kwamba huyo ni shaitani. Vile mnavyoona hao masharifu wenye kujiita masharifu, vile mnavyoona hao wenye kujiita mawali, ndio sababu nakwambia hao haulai aulia ushayatini, ni mawali wa shaitani, si mawali wa Mwenyezi Mungu. Sababu wali wa Mwenyezi Mungu hawezi kuwaita watu akawaamrisha waamwabudu yeye badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wali wa Mwenyezi Mungu ndio yule ambaye anawaita watu wampekeshe Mwenyezi Mungu katika kumwabudu, wampekeshe katika ibada, wasimwabudu wakati wanaabudu vitu vingine badala yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ani'budullaha wajtanibu taghut, watu waamwabudu Mola wao Subhanahu wa Ta'ala na wajepushe, wepukane na kuabudu vitu vingine badala yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wepukane na kuabudu shayatini, wao wanamwabudu Mwenyezi Mungu na kumpekesha katika ibada. Hilo ni jukumu letu, kuwa na hiyo itikadi. Badala ya kujifunza hiyo itikadi, ni lazima tufanye dawa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwalinganie wengine wawe wenye kufuata hiyo barabara ambayo aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ngamba banyina za bakiriza nti oluvannyuma lw'okubeeranga tutegedde obuvunaanyizibwa bwa bannabbi bwe bajja nabwo, bajja babeerenga batukoowoola eri okusinza Katonda omu n'okumwawula mu kumusinza. Bwe tubeeranga tumaze okusoma ne tubeeranga tutegedde okwawula kwaffe eri Allah waffe Subhanahu wa Ta'ala, enjawulo eri ku olumu endala ne olumu ezaaki ne erimu eyaakiida, nti yaakiida buli lw'ogisoma n'ogitegeera, tawhidi buli lw'omusoma n'omutegeera, obeera first okubeera nga omusomesa abalala. Yensonga lwaki abantu benjogereramu mwe bantu abali munasibu okubeera nga njogereramu ensonga zino? Kubanga mumwe banji muli badduati, banji mumwe muli baddaiya, ngaba nyinaffe abali awo bwebatunyonyodde nti olwaleero bamaliriza emisomo gyabwe bagenda okuyingira mu fridi ya dawa. Bakitegeere bannyinaze nammwe abalala mwenna abampuliriza, nti omusomo ogwa akida musomo oguteekeddwa okuweebwa enkizo ku misomo egisigaddewo gyonna, olw'ensonga nti nno gwe musomo kwe tuzimbira eddiini yaffe, era gwe musomo ogufuuka ensonga y'okulongooka kwa mujitamaa. Mujitamaa ne bona ogiyigiriza swala n'egisaala etyanga nabbi bwe yagisaalanga, naye nga talina akida, buli lwana amalanga okusaala nga bamalayika bazingazinga swala ye nga bamukasukira, Allah tajina mbwetavu. Lwaki? Kubanga akyali muna shirki. Songe wamu necho tekijja kubeera kyangu kyakumuyigiriza swala giteeke mu nkola, tekijja kubeera kyangu kyakumuyigiriza bufumbo abutambuzenga nabbi bwe yabuyigiriza ebbanga lyamalanga talina akida. Lwaki? Kubanga Allah yamulagira okubeera nga asala tamutegeera, yani nabbi yamuyigiriza obufumbo tamutegeera, yani talina value jali ebbanga lyamalanga omuntu akutegeeza talina value mmasogo, si kyangu kyakuteeka mu nkola byakusomesa. Era ensonga lwaki mbategeeza bulijjo, nkiddamu enkya n'eggulo, naddala wano ewaffe mu Uganda, ne mbagamba nti mubeere beegendereza nnyo eri abo abasomesa obusiraamu bwammwe. Baganda bammwe baabo bafulumye, naye mubeere beegendereza gye bali, mubawe ebitiibwa byabwe, kubanga bamutaalawo ebitiibwa temugenda kubasomako ddiini yammwe. Era eyo ensonga enzibwa ennyo eyonoonye sosaate yaffe, naddala wano ewaffe mu region ya East Africa, okubeera nti abantu tebaategeera basomesa baabwe. Bwe bataategeera basomesa baabwe tebasobodde kubasomako ddiini. Omuntu bw'obeera ng'omunyooma nga tomuwa kitiibwa, si kyangu kyakumusomako. Omala kumwagala, omala kumuwa kitiibwa, n'olyoka omuggyako eddiini. N'olwekyo bwe tubeera nga tutegedde nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, yaani songa ate mu kutegeera nabbi waffe ow'ekitiibwa n'okumukkiriza n'okukkiriza enjigiriza ye, kye kimu ku bintu ebizimbiddwako emisingi gy'enzikiriza. Amakulu kiri mu nzikiriza yaffe. Omukkiriza ateekwa buteekwa okukkiriza nabbi we, ateekwa okumwagala, ateekwa okumuwa ekitiibwa. N'olwekyo enzikiriza bwe yeeyonooneka ebisigadde obwo mala biseera, kyenva ngamba bannyinaze ne baganda bange, gyebwe tubeera nga tukola dawa, akida tulina okugiwa ekifo ekisooka, kubanga yetuggulirawo amakubo agasobola okubeera nga gasomesa emisomo emirala. Abantu betusomesa ne bateeka mu nkola bye tubasomesa, ama wabera ngo omuntu achari muna shiriki omuntu achari na itikadi ya zobu ono onefenchafu chiba chizibu nyo kurooza nto jia kujomu sumese msume mirala kubanga tategera aniyo guomu kuhuri lako ate kwa kumala kumumanya aniya mula gira aniya muziza aliokateke munkola Allah yubi akulachi biaya gala Yesu angalwacho wa chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tegeza mbigawe vya chitibwa nga agama nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mugama ntukuli hazi hii sabini bagambe kwa Muhammad lino liyakuwa yange ayi hazi hii sabili hazi hii tariq wa manihaji lino liyakuwa yange nza kuwa yange Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adu'u ila Allah unko wala bantu wa kudiri Allah subhanahu wa ta'ala bemalo kuiga bemalo kutegere dini yange netegere akida yange nko wola abalane basobola okuberanga nabo bakwate kubori elimu yensonga lwaki Sheikh wange Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yali atusome setteka surati al-Asr yatuvunulira sura eyo natugamba nti Allah yanyonyoleramu nalaga nti sahibu tauhid nanyini kuberanga asomye nzikiriza ntufu mu Allah nanyini akida nanyini tauhidi chino chiba kuatako nyo banyina za wama lili zo kusoma bwa amalo kusoma chiba racha teka jari ya yagala tayagala ukubera anga agenda asumi saba antwabalala na wacha teka jori chobero uliriza chobero osomye techiba racha choweka echigendu racha okusoma kweja kwa butamanya kweke njini bwa malili zo gendo uje kubantu abalala okusinzi na kumusobo zivorina chogera chota inako kumanya kuma kwete chote gede nanyini tauhidi bwamala okusoma atekwa butekwa kugenda asomesa abalala yensonga lwaki Allah agamati inna liokkiriza obwokwawula Allah obwokusinza Katonda waabwe nga bamwawula obutamugattako kintu kirala kyonna abakkiriza nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne babeera nga tebakola mulimu gwonna mu busiraamu okujjako nga bagukola nga basinziira ku nzikiriza entuufu eya nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ne bamwawula mu kumugoberera kyetegeeza ne bataleetayo nsonga za muntu mulala yenna singa babeera bategedde obutuufu obujulizi obwakakata okuva ku nnabbi sallallahu alaihi wasallam tebagamba nti nnabbi yagamba bwati ne bwati gwe n'ovaayo n'ekigamba nti naam nnabbi bwati we yagamba naye ate ffe sheikh waffe yatugamba bwati ne bwati oteekwa okwawula ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam mu kumugoberera bwe kibeera nga kigambo kyo kikakase kitegerekeka bulungi oteekeddwa okubeera nga kyokulembeza ku kigambo ky'omuntu omulala yenna mu bantu yensonga lwaki olaba nga abamanyi baffe ab'obusiraamu abaatukulembera min al a'immati al huda abamanyi abalongoofu mu basalafu b'omulembe guno banyonnyola ebigambo byabwe byali ebirungi ennyo nga batulaga nti singa ebigambo byabwe byawukana n'ebigambo bya nnabbi sallallahu alaihi wasallam ebyabwe tukasike ku kisenge amakulu ebyabwe tubireke tugende n'ebyoweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo oteekwa okwawula ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam mu kumugoberera n'obeera omukkiriza omutuufu mu nnabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti illa allazina amanu okujjako abo abakkiriza wa amilu ssaalihaati si kukkiriza kye kyokka ne bakola n'emirimu emiki emirungi si kubeera n'obukkiriza kye kyokka wabula emirimu emirungi giteekwa okulabikawo obukkiriza tubutegeerera erudda wa ya ahawaati okutegeera nti nno mwannyinaffe oyo mukkiriza tutegeerera ku mirimu gye emirungi gy'okola tutunuulira ennyambalayo tutunuulira neeyisaayo tutunuulira engeri gy'oteekamu nkola amateeka ga Allah swala n'ebirala tumanya nti oyo mwannyinaffe mukkiriza tumusuubira okubeera omukkiriza okusinziira ku bitendo byakola ki byatulaga ebimuvaamu otherwise kubeera kwenyumiriza okw'obulimba kwe batera okwenyumiriza abalimba nga baga nti naam sheikh wadde nze ondaba nga sisaala wadde nze ondaba embeera zange bwe ziti naye omutima gwange mulungi nnyo ndi mukyala mukkiriza buliwo obujulizi obulaga nti oli mukkiriza ng'ebitendo byo biri kyennyume n'obukkiriza tobeera mukkiriza abadan nti obukkiriza bwaffe bweyolekera mu bitendo byaffe bwe tubeera tukulembeza okubeera nga tukola tuteekeddwa okubeera nga tugoberera ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam n'okukola emirimu emiki emirungi nga bwe yagiyigiriza sallallahu alaihi wasallam era mujjukire bannyinaze abampuliriza nti emirimu tegisobola kubeera mirungi eri Allah okujjako nga gizimbiddwa ku musingi ogw'okwawula Allah era nga gizimbiddwa ku musingi ogw'okugoberera enjigiriza ya nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tewebalanga nti okola omulimu gwonna mu busiraamu n'osuubira nti mulimu mulungi, ebbanga lye gumala nga gumisinzeemu ku nsonga ez'ebbiri, singa gubeera nga teguzimbiddwa ku akiida ntuufu, ogwo tegusobola kubeera mulimu mulungi. Singa gubeera nga teguyina ikhlaas, nga teguyina nzikiriza ntuufu ya nnabbi sallallahu alayhi wasallam, tegusobola kubeera mulungi. So nga ate Allah yatulaga nti abantu bali mu kufaafaaganirwa okutuusa ne banaabeera abakkiriza ne bakola n'emirimu nga miki, nga mirungi. Allah agamba nti tebajja kulekayo kubeera nga bafaafaaganiddwa, agamba Sheikh Ibn Uthaymeen, tebalekayo kubeera nga bafaafaaganiddwa nga bali mu kufaafaaganirwa, wadde bakkiriza Allah, wadde bakoze n'emirimu emirungi, bakyali mu kufaafaaganirwa mpaka ddi? Watawasau bilhaqi watawasau bisabri, bateekwa okubeera nga obukkiriza bwabwe obwo balaamiriganwa nabo wakati waabwe. Tawhidi yoyo gw'ofunye omulungi, enzikiriza y'entuufu eyo gy'ofunye, si yo wekka. Leka kutunuulira banno abakuliraanye muliraanwa awo maama gundi, maama gundi bali ku nzikiriza nkyamu, bali mu kukola shiriki, bali mu kugenda mbalaguzi, bali mu kugenda eri bakubi ba bitabo, bali mu kusamira lubaale, wagambe nti bo be balaba kasitaffe alhamdulillah tutadde mu nkola, tugenda ne tusoma era ffe obusiraamu bwaffe alhamdulillah tubuteekamu bobe. No, oteekwa okukimanya nti bw'obeera nga yeyo embeera gy'olina, wa anti mazirti fi lhasara, naawe okyali mu kufaafaaganirwa. Kubanga okuwona okufaafaaganirwa oteekwa okubeera nga obalaamira n'amazima ago g'ofunye, oteekwa okubatwalira enzikiriza entuufu eyo gy'ofunye. Bangi tuzaaliddwa mu famire nga famire ziri mu mbeera ndala, famire ziri mu shiriki, famire ziri mu bid'a, lwotagamba nti bo be balaba, bo lwaki tebawuliriza bigambo by'abamasheikh? Nkugamba nti ovunaanyizibwa gwe kennyini okubeera nga obakolako daawa, wabula ng'oyita mu kkubo erisingira ddala okubeera eddungi, oyita mu kkubo erisingira ddala okubeera eddungi, si kubavuma, si kubakkakkanya, si kubanyoomoola, nedda oteekwa okutwala obuvunaanyizibwa, okukozesa ebigambo ebirungi n'okubeera nga obaagaliza ekirungi ekyo ky'ofunye. Kubanga jjukira nti bw'onoobeera nga tebakifunye ne bafa nga tebakirina, bazikiridde emirembe n'emirembe, bayingidde jahannam emirembe n'emirembe. Sisuubira nti waliwo n'omu muffe eyeegomba okulaba omuntu yenna mu famire ye yawmal qiyama, Allah olunaku lwagenda okunyonnyola agambe nti wamutaazul yawma ayuha almujrimun, mweyawulemu olwaleero abange mmwe aboonoonyi, olabe taatawo ne maamawo oba kkojjaawo oba ssengaawo nga babba batambula bagenda mu jahannam naye nga mmwe mugenda mu jjana. Tewaliwo gwe kisanyusa. Noolwekyo bwe kibanga okimanyi nti tekijja kukusanyusa, twala obuvunaanyizibwa obalumirirwa olwaleero, enzikiriza y'entuufu gy'olina ey'okwawula Katonda mu kumusinza, ey'okwambala mu nnyambala ennungi ey'obusiraamu, ey'okukuza obulungi abaana b'obusiraamu n'obaleera mu ndeera entuufu ey'obusiraamu, ey'okubeera ng'oyimirizaawo n'osiba omwezi gwa Ramadan, ey'okubeera ng'okola emirimu gya Allah nga bw'agyagala, gyagalizeeko ne banno, era ogenda obannyonnyola empola mpola n'eddoboozi eddungi n'okubalumirirwa, basobole okubeera nga nabo bakwata ekkubo lyebakola ki, lyebakwata. Kubanga gwe tewali kwata mwannyina za mpuliriza, tewakwata kkubo eryo illa kana taufiki min Allah subhanahu wa ta'ala, yali taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tobeerawo ne weerowooza nti waliwo amagezi nnyo okubeera nga ggwe oli kyoli olwaleero, wabula Allah yakuwaffaka buwaffasi, oba olyawo wabeera kyoli olwaleero olw'edduwa z'abanno abaasulanga nga tebeebase nga bakabirira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akulungamya, naawe sulako nga teweebase ku lw'okulungama kwa banno. Ositukako ekiro sale ku solati leiri, ya Allah mulungamye taata wange, ya Allah sengange yuyo watu wafaanana mulungamye, bajje mu kusamira lubaale, bajje mu shiriki, bajje mu bid'a, ya Allah balungamye ya Rabbi, lungamye bakojange bajje mu shiriki, bajje mu bid'a, bajje mu kusamira lubaale, bajje mu butasaala, ya Allah bambaze mbusiraamu, baganda bange baabo basengange baabo bambaze mbusiraamu, bave mu kuyita obwereere. Naawe otekeddwa okubaako ne kaweefube gw'okola eri abantu bo. Kale ekitono nnyo bwobanga toyina erimu esobola bakolako daawa n'okubasabira obusabizi, nakyo kiganye? N'okuyimirako ekiro okabirire Allah obasabire, nakyo kiganye? Basabire bonna, wabula gatta umma y'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, yonna ogiteeke mu dduwaazo Allah agirungamye, agijje mu mbeera gy'erimu olwaleero, agijje mu bwononefu bw'erimu olwaleero, Allah agirungamye ku ekyo kye yajja nakyo owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Jukira nti lwona obasabira, lwona obasabira si kyakubasabira kye kyokka, wabula naawe ogenda kufunamu empeera, kyentegeeza si kulungama kwabwe kye kyokka, wabula nawe ogenda kufuna mu empeera maaso gowe ekitiibwa rabbul izza tabaraka wa taala. Allah agenda kutunuulira okukaaba kwo n'amaziga go n'okulumwa kwo kwolumirirwa banno. Allah ku lw'okusaasira kwe asinzire ku ebyo agambe nti ku lw'okusaasira omuzaana wange ono baasaba kambawe, baasaba kambawe, baasabira kambawe hidaya, baasabira kambawe hidaya, mbajje mu bwonoonefu bwe balimu, mbajje mu shirki gwe balimu, mbajje mu kugenda kwabwe mbakubira ebitabo kwe balimu, babeere nga baluŋŋama ku kkubo ki eggolokofu. Allah subhanahu wa ta'ala kyava ategeeza n'atugamba kuli hazihi sabiri, bagambe gwe Muhammadi nti lino kkubo lyange, ayi hazihi tariqi wa manhaji ad'u ila Allah, nze nkoowoola abantu nga mbazza eri Allah, nkoowoola abantu badde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wa man ittaba ala basira, omulimu ogwo nno sigukola okuggyako ngukola nga nzija kkumanya. Eyo nsonga nkulu nnyo nti ekintu ky'okoowoolerako banno oteekwa okubeera ng'okiyinako okumanya, ate si kumanya eri mu shar'i yokka. Bannyinaffe baabo baamaliriza, bannyinaze mbagamba nti okusoma materials ne muziyingiza mu mutwe kyokyangu nnyo nnyo nnyo, wabula olutalo olunene olusozi olunene nnyo y'engeri y'okuzituusaamu eri bannammwe bwe muzisomedde. Olwo olutalo olusingira ddala okubeera olunene, okugenda obugenzi mu kibiina omuntu asome materials aziyingize mu mutwe, ekyo kyo kyangu nnyo, era buli omu asobola okikola bitawfiik min Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki mulaba mutunuulire mbanga mwagala okutegeera ekyo, mutunuulire abantu abaasoma. Eno Uganda gwange eririmu abayivu bangi nnyo, gwange eririmu abayivu bangi nnyo, naye si buli muyivu nti asobola okujja n'akwata byasoma n'abisomesa abantu. Si buli muyivu nti asobola okukwata byasomye n'abisomesa abantu. N'olwekyo tekimala okubeera nga gw'ofunye osomye eri mu shar'i n'obeera ng'ogitegedde, osomye akiidayo n'obeera ng'ogitegedde, tekimala. Wabula waliwo ensonga endala z'oteekeddwa okubeera nga weetegereza, nga bamazi nnyonnyola abamanyi b'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti eyo nki ogwo musingi kw'osinziira okkoowoola, kubanga tokkirizibwa koowoola bantu ng'obakoowoolera ku kintu ky'otalinaako kumanya. Yensonga lwaki Allah yagamba ad'u ila Allahi ala basira, nkoowoola abantu okudda eri Allah. Ekisookera ddala kuteekwa okubeera okkoowoola kwo ng'okoowoola abantu kubazza eri Allah. Tokoowoola bantu kuba gurupinga mu kibinja, kubanga ffe tuli kibinja fulaani, olw'ensonga nti obusiraamu si bibiina bya bufuzi, si NRM, si FDC. Tinze nkoowoola abantu babeere ba FDC, nkoowoola abantu babeere ba NRM. No, buno obusiraamu ddiini yaani? Tad'u ila Allah, okoowoola abantu kuteekawo enkolagana wakati w'ebitonde naani ne Katonda waabyo, nga toyawuddeemu kugamba nti bano be baffe be tukoowoola, bano si baffe bo si bakoowoola. Nedda, wonna wasiŋŋaana ekitonde nga kiyitibwa muntu, omusiraamu mu bo, omukuffaaru mu bo, buvunaanyizibwa bwo okumukoowoola omuzza ewaani? Ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Bajja kukutawaanya, bajja kubonyaabonya, ojja kubasiŋŋaanamu obuzibu bungi, naye twala obuvunaanyizibwa okukozesa asaaliibu z'omanyi z'osomeseddwa mu ddaawa, okulabika ng'obakoleko ddaawa badde eryani, n'okubeera omugumiikiriza ennyo mu kubakoowoola, nga bwe tujja okukinnyonnyola biiznillahi ta'ala. Ebintu bino oteekeddwa okubeera ng'obimanya. Bannyinaze abamaliriza emisomo nammwe abasigadde, nti mu kukoowoola kwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala tugambye tuteekeddwa okubeera nga tukuzimbidde ku ilimu, kukumanya, kubanga atamanyi abamanyi b'obusiraamu nga bwe bagamba nti singa agezaako kukoowoola ayinza okusiŋŋaanibwa ng'ayonoona kinene okusinga kyalongoosa, n'addira ekintu ekitali haramu n'agamba abantu yaki muti Allah ekyo kiri haramu. Oteekwa okubeera ng'ekintu kyonna ky'otegeeza abantu nti kiri haramu okiyinako obujulizi okuva mu kitabo kya Allah n'enjigiriza Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, n'ekyogamba abantu nti kiri halaali oteekwa okubeera ng'okiyinako obujulizi okuva mu kitabo kya Allah n'enjigirizayo ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bw'omala okubeera ng'okoowoola abantu ng'ojja kkumanya, era oteekeddwa okubeera nga mukumanya, otunuulira ensonga zino. Oteekwa okutunuulira, agamba sheikha wange Ibn Uthaymeen rahimahullah, agamba nti da'i ateekwa okubeera ne ilimu fi haali almad'i, ateekwa okubeera n'okumanya eriyembera yabo bakoola abantu bengendo koola bafana nabatia abantu benkoola bafana nabatia cho chichi chibasani dokubera nga nsandika nacho songa atajukira chebisera bisinga obunji aqida yote ina nanka niyo na njiyo yeteke duwa kubera nge wewe chifo chikolachi yeso ngolachi nabi sallallahu alaihi wasallam bayaringa atuma sahaba agenda kole dawa muhadithi ya ibn Abbas ya mugamati innaka sataati kawum min ahla alkitab faliyakum awwal ma tabi'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwaya ila an yuwahhidu Allah ya mugamati ogenda mubantu abawewe kitabo na ye kigambo kyobo soko kubakowola nacho bakowola eryo kwawula Allah subhanahu wa ta'ala bakowola eryo kigambo kya la ilaha illa Allah kubanga eyo da'wa ya bannabbi bonna soko bayigiriza tauhid nawo abantu bonna boogenda mu mwanyina zampuliriza omuntu bomusingana nga ayita bwerere tusooka kumala biseera byo bingi nnyo ku nyambala eno jukira nti ekimuleetedde okubeera nga tayambadde mu busiraamu aqida ekyali nki njabayaba mukoowoola eryo nyambala y'obusiraamu naye ng'okoowoola kwo okuzimbidde ku nsonga ya tauhidi ng'okuzimbidde ku nsonga ya aqida ojja mumusiŋŋaana nga muganda utasaala mukoowoola eryo sola naye ng'okukoowoola kwo okuzimbidde ku nsonga ya tauhidi eyo nsonga tugigezezzaako eri abantu abangi naye ng'enkomerero ya byonna buli lwogezaako mumukoowoola eryo ezzambi lyabadde aguddemu okulimuggyako n'ogezaako okulabika ng'omulaga ensonga enkulu ennyo ey'okwawula Allah enkomerero ya byonna akutwala mu ssabo kwokya ssabo lye enkomerero ya byonna akutwala kujjayo bibbo biri mu bitanda wansi enkomerero ya byonna akutwala kujjayo bigali kubanga kimanyiddwa nti ebintu bino bwe bibeera nga bikyaliwo oyo omuntu tayinza kulekayo mazambi ne bw'okola otya tayinza kulekayo bwenzi ebbanga lyamala nga muna shirik kubanga omuntu bw'abeera nga alina shirik shirik amufuuka enso tayina force emugaana kuteeka emugaana kukola zambi lyonna linyiza Allah subhanahu wataala so nga omuntu bw'abeera n'akiida ennungi eyo ebeera force mu kifuba kye emuziiza okubeera nga ajogowa ekitiibwa Allah subhanahu wataala yensonga lwaki nabbi yatutegeeza ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti omukkiriza alaba ezzambi lye nga ddene nnyo nga bw'olaba olusozi lwe batadde waggulu olugenda okumugwira amakulu bw'agwa mu bwenzi ayanguwa mangu nnyo okulabika nga yeenenya tafuna mirembe omutima tegutebenkera omutima gubeera gumujagaladde mpaka lwe yeenenya ladde eri Allah subhanahu wataala lwaki kubanga ezzambi limugezzeeko aliraba nga ddene bw'abeera nga akoze ki mumuli bakyala bw'abeera nga ajoze bba ayanguwa mangu nnyo n'akitegeera nti omusajja ono okunyiiga kukwanyize ndi wansi wa busungu bwani bwa Allah mpaka lulinamusanyusa ayanguwa mangu nnyo okumwenenyeza n'ateekawo enkolagana ennungi wakati we naye asobole okuva mu busungu bwa Allah lwaki kubanga eryo ezzambi aliraba nga liringa olusozi lwe bamuteekedde waggulu awo nabbi n'agamba nti amma alkafir naye ye omuntu omwononefu alaba ezzambi lye nga gwebaolaba ensola bweyagala okugwa ku liiso n'ogikolako bw'oti talabawo kantu konna okukola obwenzi kulinga kunywa soda obwenzi kulinga kunywa soda okuyita obwereere masha Allah kya bulijjo ne bw'abeera ne muwala we Hadija Sulaiman nani Zainabu oba Fatima ayambala n'afuluma n'afuluma mu nnyumba ya Hadija ng'ayambadde kamini oba ali mu mpale Hadija n'amutunuulira bw'ati n'okumwenya n'amwenya avubusiza omwana muwala talirabanga zambi ddene mu maaso gani kubanga obukkiriza mu kifuba tebuliimu omuntu afaanana bw'atyo mukoowoola eri ensonga eyo naye zimbira da'awayo ku nsonga ya aqida kubanga ekikyamuganya okubiraba ebyo nti mazambi gw'olowooza tawulirangako teeka ligaana mukyala kuyita bwerere taliwulirangako tawulirangako teeka limugaana bwenzi ayenda takimanyi nti obwenzi buli haramu kiki ekimuganya okubwewala kubanga aqida ekyali nkyafu aqida eno yeteekwa okulongoosebwa awala bw'ena emala okulongoosebwa agenda kutunuulira ezzambi lye nga lizitowa nnyo agenda kutya okubeera nga ajogowa ekitiibwa Allah subhanahu wataala n'olwekyo bw'obanga okola da'awa ku muntu oyo kirungi nnyo da'i okutunuulira embeera y'omuntu gw'akoowoola embere mwetolo defana netia mutandike ntia chakubiri chirungi nyo dai okutunulira ekiseera kyakowoleramu omuntu abaffe dawe esaanira mu kiseera kino waliwo omuntu gw'oyinza okusiŋŋaana nga mu kiseera mw'omusangidde ng'akoleramu ezzambi bw'obanga okipimye bulungi tosaanidde kubeera ng'omugamba ku zzambi eryo ng'ayinza okukwanukula ky'otajja kusobola n'ogamba nti kanjira mumulindiikirizaamu oyinza omusiŋŋaana ng'ali mu bakyala banne singa onoomugamba ku zzambi lyakoze shetaani egenda kumupika emulage nti singa onookkiriza kye bagamba oswadde n'okuswala mwanukule bw'oti mugambe bw'oti ye lwaki akwepankirako ye yateekeddwa okukugamba ye baawo ye kitaawo akuzaala so nga singa omusisiŋŋanye ng'ali yekka ojja kusobola okumunnyonnyola ensonga ensonga agikole ki agitegeere era agiteeke mu nkola y'ensonga lwaki abamanyi b'obusiraamu batugamba mu kukola kwaffe eddaawa kiba kirungi nnyo okutunuulira ekiseera n'ekifo mwokolera daawa kisaanira daawa mu kifo kino esaanira daawa mu kiseera kino bw'omala okutunuulira ebifo ebyo n'olabanga nti biri munaasibu koleramu daawayo y'ensonga lwaki abamanyi b'obusiraamu balina kaida ziringa ezifaanagana ziri bbiri bagamba nti tekikkirizibwa la yajuzu taakhiri albayaani an waqti alhaaja tekikkirizibwa kulindiikiriza kunnyonnyola nsonga ng'ogijja mu kiseera kyayo ekituufu singa omanya nti ddala mu butuufu wano daawa weesaanire eri omuntu ono toteekeddwa kubeera ng'ate omulindiikiriza wabula yajuzu taakhiri albayaani ila waqti alhaaja kikkirizibwa okulindiikiriza okunnyonnyola ensonga mpaka mu kiseera kyayo ky'onoolaba nga kyekisaanidde nga bwe nkunnyonnyodde nti oyinza okutunulira omuntu n'omanya nti mu butuufu kiseera kino kisaana kumugambira mu bigambo ebyo kamulindemu katono muwemu ka tayimu tayimu ejja kutuuka nja kugenda ntuule naye munnyonnyole mpolampola oba oli awo insha allah allah n'akola ki n'ayisiza ku nze kulungama kwe ensonga n'agikola ki n'agivaamu n'olwekyo ensonga eyo bannyinaze baddaaya muteekeddwa okubeera nga mukikola ki nga mugitunuulira mu kulagira kwaffe empisa ennungi n'okuziyiza empisa ki embi ensonga endala tuteekeddwa okubeera nga tutunuulira tugambye ekiseera n'ekifo n'okubeera ne irimu n'ensonga endala tuteekeddwa okutunuulira ekkubo ettuufu erinaatutuusa eri ekigendererwa kyaffe bagiyita ma'rifatu tariiq almuusilatu ila tahqiiqi almaqsuud oteekwa okutunuulira ekkubo ettuufu erinaakutuusa eri okutuukiriza ekigendererwa kyo kubanga ggwe ekigendererwa kyo ya okuti kwe kubeera ng'omuntu gw'okoowoola omuggya mu bukyamu omuteeka eri obutuufu kyekigendererwa ky'okukoowoolako era ofunemu empeera mu kulungama kwe eri oweekitiibwa rabbul izza tabaraka wa ta'ala si bwe kiri bwe kibeera nga bwekityo bwe kiri oteekeddwa okutunuulira kkubo ki lye nnaayitamu eri okulongoosa omuntu ono mutunuulire omulabe abaffe omuntu ono bwe nnaamuvuma eryo kkubo erinantuusa eri ekigendererwa kyange singa mba muvumye buvumi kuba erinantuusa eri ekigendererwa kyange sigaana waliwo ekiseera lwe kijjanga ekkuba erijja okukutuusa eri okukigendererwa kyo omuntu oyo okumuvumamu n'okutya n'akola ki n'atya n'okutya mutunuulire embeera z'alimu era tunuulire ekkubo ly'osaana okukwata waliwo omuntu gw'oyinza okutunuulira ng'omanya nti omuntu ono okumuvuma tekugenda kulongoosa waliwo omuntu gw'oyinza okutunuulira nti omuntu ono ateekeddwa kubeera ng'akola ki annyonnyolwa mpola mpola ate ono asaana kukwata n'amaanyi y'ensonga lwaki allah subhanahu wa ta'ala bwe yali nga annyonnyola yateekululamu abantu emiteeko yagamba nti wala tujadilu ahla alkitaabu illa billati hiya ahsanu n'agamba nti illa allaziina zalamu minhum temukolanga omujadala temuwakanyanga ba ahla alkitaabu okuggyako mubawakanye nga muyita mu kkuba erisingira ddala okubeera eddungi bigambo birungi biseenekerevu n'agamba nti illa allaziina zalamu minhum okuggyako ate abo abalyazaamanyiza mubo sheekha wange ibunu thaymin bwe yali nga atusomesa etteeka eryo yaleeta ebyokulabirako ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abantu abamu nabbi yabakwatangana mpolampola n'obukakamu ate abalala n'abakwasa amaanyi nga bakwasiddwa amaanyi basaanira okukwasa amaanyi ekyokulabirako omusajja omu omunnamalungu yajja n'abeera ng'afuuyisa mu nsonda z'omuzikiti
basahaba ni bambo gorela nabi sallallahu alayhi wa sallam walaa basahaba ni bambo gorela dira gama tikituruko mumuleke laa tadhulumu tamuriyaza manya kubanna biyamanya antihadha rajulu jahil taina cha tegira na amalirizo omusulogwe oluvanyuma na janna binamu nyonyola na mga antumazima guna omuzikiti tegusana mumbera yonna mumberezo mtu ezali mtu ebichafu ngecho chokoze na yeno nyumba ya Allah tujisomera mu Qur'ani na kumusinziza na sala nebi mtu ebirala omusajja yasanyuka nnyo dawa ya nabbi je mukorako era Imam Ahmad ibn Hanbal ya gamba cho musajja no yogera ekigambo na gamba ti Allahumma irhamni wa Muhammada wala tarham ma'an ahad ay katona kusabon sasire ne nabbi Muhammad musasire na yaba la toba sasira lwachi kubanga baba diba muli ya zamanyiza bambu bogole de nga chiba bogole na kutachi manyi jahili tuwa inacha manyi msajia muna marungu muna chalo na yen nabi amukute mkuma elimu sanira amukute mkwate elimu sanira songa ataba lala owechiki wa sallallahu alayhi wa sallam ya wako nangachi ya wako watanga mkuma eliamanyi bishida olunakulumu ya sanga sahaba nga atade mpete ya zabu kumukono chimanyi duanti wa msajia mbusina mtakirizwa kwa mbala zabu na ya nabi ya sika ya kwato msajja kwa mkono kwa msajja sahaba na sika mbule mpeteyo na ajijeku na ajikasuka na mugamanti ya amadu ahadukum bijamarati minanari fayadaha ala yadi aizo kudilomu mwe lianda liomu lilo na ajiteka kumkono kwe nabi sallama na ajikasukeri na atambula na agenda nabi wa agenda badja ye mpeta nebajimukumi ya mkati kwate mpeteyo ogendo wegasina yo ama kuwa waji tunagenda wajikolechi ajitunde omusaje cha baba gama tu wallahi sinza kudira mpitayo na nziramu na njitwala nabbi jaskambu de kumukono na ajikola chi na ajikasuka jukira nti ono omusaje yali ategera mkepete ya zabu kujamba leo omusaje chini haram na yenga ina itiba ule hawa yesu wala chi nabbi ya mkwata na chi na mani na ya toli ya mkwata mpola kubanga ye yali jahil utaina cha akola chi nawe tunuri la abantu boko wola mwomu emuli jahil ataina cha amanyi mwomu emuli almuanit nga yechi ntu achitegera na yenga muwakanyi nga yechi ntu achitegera na ya wakanya buchi buwakanya ne mubera muno omu ntu ali masekati nga ina shubuhati ezimwe tolode omugana gena kusuma mauledi omugana gena kwa vyalumbe ni yoba wakamalo kumunye nyola shekhe wena jena omugana ganti ya ubalimba balimba na bito ya kula buwati nebuwati na mumatiza msajja watu nabira ne shubuhati ezimwe tolode owa mkazi watu nabira na shubu hati ya zimu yetu alode gweno mkua wale risuna balima mkua wale ribida oye yeta agisa kunyonyola nomule tiro bujulizi nomule gevi okula bilako nomule gachi nunachiri oboli yao Allah na mkulachi na mlunga mene ulecho dai ya banyi naze atake dhok tunilensi ungezizo na mkubaye rango tu kilizo mlimogu no mkure nyo ogokola dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala chetufudetu gamba oteko kutunulile kubochi elina kutuse elio kutu kilize chigendele wacho wabula na otakola bukozi nga gwalinga agama ti nze kastamba gambye echo mtena nye chiko sana daba nginaze ngati ma alaina ila albalago fawuna nizo wafe kutusa butusa oba mwagala mteke mkola oba te mwagala mlekeyo nida tuwala dawa anti singe tuwala dawa anti propateyo libadde dukario baka sito mwenye zokuwa nukula bote tichisomaka nawe ngaba otanyumirwa nchia sumula kuwa nukula mbaka sumabu wotyo nedawa ya Allah na yoji kwalele himaya umanyeti nedawa naba nukula wenti abantu nja kubala temba kubabu kubi tebaja kukiriza chengamba baja kubela wala ni dini ya Allah gezako kuba umba umba yesongalachi nabiwe ya tuwa wa sahaba bagende batu bakole dawa yemeni yali aba Musa al-Ashari ne Muadh ibn Jabal yaba gama antibashira wala tunafira mugezee kuba antu kuba umba 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 umbi temugezee akate kuba kuba buchi bugobi nara gamba nti wajitamaa wala taftarika era mugezee kwa kuba iranga muli wamu mwe wale nja ukana eyo na yonso ngankuru nyo eliba nyina za bagendo kukula dawa na yonso ngankuru jengendo kubaliza na yo nzele eliba nyina banyina ze abo limi uswahiri nti takedwa kuba iranga tuwalobu vuna anjizwa okulabi kanti omulimo gulimo tuba tukukona tugezaako okubeera ewamu n'okugumiikiriza abamu ku bannaffe naddala mu abakyala mulina obuntuntu bungi nnyo olabaffe abasajja ewamu n'embeera zaffe Allah ze yatutondamu nga zaawukana n'ez'abakyala
niyo laba nga musufufi dawa tuine nja ukana nyiji nyo chile chite kumu abachala aba ukanila mukantu wako tune nyo nacho mgeze kukwela aba guminkirize nyo muna muguminkirize jukira nti mwaza alibwa mufamile za nja ulo mwale rebwa endera za nja ulo ajja kubera nensobi tomusubira okubera nti ateko kubera chikumi kuchikumi perfect ajja kukola ensobi ajja kunyiza ajja kuogera ebigambo ebita kusanyuse naye gumikiriza nayo kubanga daiya munno munadawa munno kwese kube dunje lyo kumuwabula ne munange kino labo ocho singa bakikoze boti ne boti naye bwono salawo okubera nga atoya ukana bwa ukanyi naye na kumunyigira na kuleta nja ukana wakati wamwe kijja kubera chenna kunyo abamanyi abayivu abasubye tauhid okubasingana nga mwaukanye songa ba ahlal batil abono ne fubo balichi bali wam era bajja kumanya abono nefu njikati otumazo kuwangula bananyini tauhid kubanga bawukanye yawukanye tibajja kusobola kutukiza kigendero kyabwe. Nasema dada zangu ya kwamba baada ya kujua kuwa kanye jisenyu lyabwe nacho tukezeko kulabika nti no buli omwa agumikiriza munne tetuyinza kuwangala abantu abazalibwa mu family zenjawulo ne tulerebwa mu ndere yenjawulo ne mulowooza nti omwa ajja kuwangala ne munne nga talina byamunyiza tekisoboka busobosi ojja kumunyiza naye munna agumikiriza buki bugumikiriza naam naam alaikum salam di singa abeeranga muganda we obabba agezaako mukolo muzze eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala nzingamba nti omuntu ateekeddwa kutukawo na kugamba nti aka kati wano wenkozeeki wenkomye genda maaso obukkirize ekkomo lyabwo ng'omuntu oyo Allah amujurudde n'amujambula mu bwaki bwensi. Sheikh wange Sheikh Ibn Baz rahimahullah agamba nti yakowola omusajja n'amuddingana emirundi kyenda mu mwenda naye ng'omusajja buli wagenda gyali amugamba nti sheikh ensonga zo nziwulidde naye sirirudde kuteeka mu nkola mbadde nkusoboleke kudda wano nga sheikh bw'amugamba nti insha allah nja kudda naye agamba nti omulundi ogw'ekikumi omusajja yakola ki n'olwekyo naawe togamba nti akakati wano nkomye genda mu maaso n'okukola ki tokoowa biidhinillahi taala n'okusaba allah subhana wa taala mpaka allah naalaleeta ki nusura. Wakina dada niambiwe kiwa mko na swali mtanisamehe kwamba sehemu ya pili sikuweza kufanya nini sikuweza kuifafanua lakini chuzo mchulide ensonga ndiro kujisomesa wake bisere bisingo bunji okusala ibada ere kiraga nti omuntu singa asalira ekintu ekirala kyonna ebera shirki okusala okwo yeyengeri omuntu gyasalamu nabera nga awongeredde kubanga mu busiramu bakuyita kuwongerera mu Luganda bakuyita kuwongerera okuwongerera emmotoka oluzzi omugga n'ebintu ebirala kwe kusala ekisolo nga tokisala lwakubeera nti abantu bakirye naye okyagalamu omusaayi oyagala oyiwe omusaayi olw'ensonga fulani oyiwe omusaayi olw'oluzzi oyiwe omusaayi olw'emmotoka kubanga bannashiriki balina itikaadi egamba nti singa emmotoka ogigula nga mpya n'otagisalira